Get free music on mdundo.com.
Mama bless me, papa bless me, nilianza kana testi, I'm the bestie. That make me know jana bless, that make me know jana blessi. Adada bless me, kaka bless me, ukubini nikugumu inataka ntelesti. Yes I need more blessi, yes I need more blessi. Messi Japani kiwafika universe, very round ina wanangu kina boy. Leo ni mwendo wa suti na tie, tunafura. Wewe unajua stress no money no style. Chino na minyana na mafansi kwa stage. Chino wali memba yo, chino wali memba yo. Kuna muda natafuta minakosa nikicheki nyuma mama na watoto ndo nachoka aise. Na so kubwa ni doko toto mama zao nikataza toto zao wasicheze nasie. Hakukuna watu wanakuja pande zetu wanabana wanakunja wapunguze katie. Gera momo momo blessi. Amna sema jemaze blessi. Hey.
So no,
blessy. Ah, hey, blessy.
Hey, don't you know blessy?
Yeah. Mic check 1 2. Yeah. I know you can't believe it, but it ain't over.
You're so baby.
Neza sema feel your pain, sema that's another story. Nila forget too many cause I never sorry. Na mambia tu mama bina dama meja ngoi. I just pray for the life, I just pray for the glory. Apa nye we see your poor. Yoli kizama dona ngoa. Soki nona simple suliza lini nta oa. Mziku many cause I ni kiache mungu wa mentor. Kifupe mini mtaa babusha funga gandoa. Sebo na yuliza pipi na kwa star. Toto wana taka piki sasa ngoba la. Kono tokea mina enda kashuja. Ile kisama pezi baba na kwa nakicha. So you better calm down. Sinona mina toto baba dam dam. Wanani kufa wana pisha na zam zam. Niko na swaga lafu mtoto wa daslam.
Maze, blessi. Hey, oh, blessi.
So no
blessi.
Bless up.
Hey, blessi.
Bless up.
Hey, but you know blessi.
Uja bless no man curse. Nobody can stop me. Kama sikujiamini mimi mwenyewe, nobody can trust me. Zina kujaga early in the morning. Baraka ni kama good morning. Amka, fungua mboni. Kama uhai basi uchapewa kibali. Sanuka, uja ninenea, washa ninenea. Wazazi wangu, manika. Sipatikani katika nyumba za kukemea. Kabisa, blessings do maana halisi ya uwepo wa makini Joe. Makini flow. You already know. Kabla ujaandika siko joy hapa. Jima Joe. Wananielewa wakisikia, karibu tena kwenye show za Joe. Kabla ujaandika siko joy hapa. Jima Joe. Wananielewa wakisikia, karibu tena kwenye show za Joe.
Hey, oh blessy.
Asiri in the house.
No
blessy.
Na chino wana man, chino wana man.
Hey, blessy.
You know,
Free Nation.